Ngoma nimeimba tena, tena, tena.
What up, my man? This is Unstoppable DJ. Fuyo kwa mtambo.
Na kama pepo wa mapenzi, ushapepea kwako mwingine siwezi. Usijengete ushenzi kisa mapenzi, please utaje ufadosi. Na uhakika wa ndoa upo baby, subiria usijani siku nitakuo. Na kisema unifai, jidai, fulai. Sijali baby, wache wa wakiwa hoi. Tena wafai, walai. Washanumisa moyo nikaona dunia mimi haifai. Namweka kwenye mabano, namficha naogopa wafiti. Na sijaribu pensi rangu, staki roho juju kujikondesha. Nikabaki na presha, ona siku nkawa na kesha. Yote kisa wewe, kama sumenti tagandana nawe. Kama siafu tafatana nawe. Kama sumenti tagandana nawe. Kama siafu tafatana nawe. Sema bo, my baby, jina gani nikuite my daddy? Oh my baby, jina gani nikuite my daddy? Nasema oh my baby, jina gani nikuite my daddy? Oh my baby, jina gani nikuite my daddy? Mpenzi unifumilia minawe, bega kwa bega tunasogea naonara. Usijeniacha uka kempeni shanui, mimi nawe tujefunga ndoa unumbona. Ona wanaudis, hawajui nini na kwako lichopendea. We mpenzi mumbashala, we vitendo za diashala. We mfano wangazi na we mgundo nipande kama hadithi za kusimuliwa. We mfano mzuri penzi letu kuendelea. Kini pawe ni peyote, we lazima useme. Simata, we kisa kinene. We kesho subuhi maneno lazima useme. Mapicha picha mtandaoni lazima agune. We haya. Oh my baby, jina gani nikuite my daddy? Oh my baby, jina gani nikuite my daddy? Nasema oh my baby, jina gani nikuite my daddy? My baby, jina gani nikuite my daddy?
Ngoma ni kwa nani? Ngoma ni kwa, ngoma ni kwa na Fuyo. Hana kubali sana baba bule. Hana kubali sana pache tikeli. Tangu necha, dogo Lucho. Hana kubali sana Mendezi. Hana kubali sana watoto Mbagala. Wete Kashi, baba wawili. Mzala, Shila Shiboli. Hayawe, Jadialino, HD wa Kipemba. Wanangu wewe, Hido Montenegro, Montana. Hana kubali sana bastadi, Testa.
Niko makasupraya, minapa supraya na niko.
This is Unstoppable DJ. Fuyo kwa mtambo. Wire.